Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemkhulumuntu Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemkhulumuntu Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe Uya mifasa wena, futhi ngiyakuthanda mina Nawe ungangiphoqi, nginomuntu Ngiyakuthanda wena, futhi uyangixhasa wena Uze ungangiphoqi, nginomuntu, nginomuntu Ngiyakuthanda wena, futhi uyangixhasa wena Uze ungangiphoqi, nginomuntu, nginomuntu Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemntana womuntu mntana womuntu uya
Uthando lwakho ngikhale ngalo ngithembe ngalo Awudali nyophathi soweka zamantu Oh abantu moya bafuna ubona umkhumbi wethu ushona uziye Ave zikho umuntu uyaphatha Uthi nasiphilele emhlabeni wethu abanyani Soyithu Inteselutho umuntu Uthathu Inkosi Phusi sengengane gwalitheke Phusi Egetisa umama Uthathu Uthando lwakho ngikhale ngalo ngithembe ngalo Awudali nyophathi soweka zamantu
Asayiphatha atakwethu Dona sukhalungo Amayimo jothando Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemntana womuntu mntana womuntu Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemntana womuntu mntana womuntu
Oh ngakungizofelela wena uthando lwethu Kuza mala, Oh na kusofelela wena. Ilothando lethu mama. Kuza mala, Oh na kusoshele nje. Ilothando lethu. Kuza mala, Oh na kusoshele nje. Ilothando lethu. Kutangjele
lizolonke ngothando lwami nawe wemntana womuntu mntana womuntu Kutangjele lizolonke ngothando lwami nawe wemntana womuntu mntana womuntu